Fusion Band. Waterfront Beach. Hey, guno mukwano gwa lero mama gutufudde bimpemempeme. Olumo tugufunira mwebinyiso naye era tetujja kwewala. Abantu baba ku mikolo ne beyanjula bono ye sweet wange. Naye olutuke waka oluusi no n'empizi.
www.mp3ugandanmusic.com